usingekuja wewe aliyepita majanga sagini mtaji aliniacha mwenyewe umekuja mtetezi mjuzi wa mabezi daima nitakupenda na uzidi kunienzi nitakupa na tenzi ili usije kwenda
nyuma girl usije kambali na mitao nyuma girl.
Muda wote baby girl na kuanza muda wote baby girl. Muda wote baby girl na kuanza muda wote baby girl.
Muda wote baby boy na kuanza muda wote baby boy. Muda wote baby boy na kuanza muda wote baby boy.
Sakata